ください。
Hey, baba, baba, hivi nilivyo ni wewe umepanga, ni wewe umepanga, siwezi kata. Ila baba, baba, ulisema utafungua kigonga, bado milango imefungwa na ombi moja. Akamakusai baba na mimi nasali kama wao, napiga goti kama wao, nipe baraka kama zao. Nanyanyasika baba tikisa seneshi kama wao, naomba misaada sana kwao, natukanika mimwanao. Mungu baba, 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 nipe na mi, nipe na mi. Mungu baba, 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 nibariki. My God, my God, my God, my father, my God, and bariki me. My father, and bariki me. My God, my God, my God, my father, my God, and bariki me. My father, and bariki me. Believe me, I farikiwa.
Nipa magali ya kapotea, majumba makali ya kateketea. Ukanipa pesa wakachukua binadamu wabaya baba. Watesi wangu ni wengi kwenye dunia, abasi na kitu ila nachukiwa. Chochote takacho ni zawadia, usisahau na ulinzi baba.
Afiki vinati ya uruma ni kikwalisia, awa wana wana ngozi ya bandia. Iyo ni mwao wana siri, inazo zao siri. Walitaka kuniua. Niliomba maji ya kunywa waliniletea, mimi nikaisi wananisaidia. Kumbe ni maji ya betri, ni maji ya betri. Na shukulu liniokoa. Mungu baba, 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 nipe na mi, nipe na mi. Mungu baba, 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 nibariki.
Thank you.